yande joyno wittude e minta chappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni Batu joɗa kalen dow fi jonde jam fuɗɗama illa kenga nder wuro Agadez gal hoorejo leydi naati yeeso maggal gokkano watte ko hande lasra Batu guno hantowan woɓɓe jaɓe to Batu guɓe kokkimin faama kalkol ɓiɓɓe rewɓe nder leydi men Niger fi gonɗo no ummina hakkilloji himɓe hawtade e joote ko sukaɓe ko saaroɓe sukaɓe goodi nonnon ni yewtere men pindinol hande min kaltana waɗi boka mawne fu minen gadda filla hano fina tawaji nonni hande min kalan dow tarbi'a ɓiɗɗo afononi nder leydi men Niger tokkomin on nampirtol ha layre kibaruji men leydi Niger no waɗan julɗe mum layya asawe jena e lewru jiye ko ferodiri e alal sappo lewru jiye bi'aɗo arande nder habaru de dental yamiroɓe diina alsilamugal ɓe leydi Niger wi'iri alarba nogay e jeenayi lewru juin wittin nonni nder andinore de ɓe gaɗi andinore sakitindeni hande ni ɓe gaɗan ɗum nonni dow wuddu radio télévision de leydi Niger nder alhajiɓe 1945 ɓe leydi Niger hani jarude nonni far lawol agence uji nonni alhajiɓe 2018 kamɓe keɓi jaaki leydi saudiya ɗum kan woni andinorede ko ho waɗi handen subana dow lawol habaru mun ko internet illa kenga ni kawral mangal fuɗɗama nder wuro Agadez ɗum ɗo Batu joɗa kalen noon ko woni no waɗi dow ko joɗɗinta jonde jam e denaku e coɗol enɗan hakkunde himɓe kawral galdoni hoorejo leydi Niger ni kannati yeeso mum Mohammed Bazoum nder jahangal gal o waɗi nder leydi Agadez nonni Batu guɗo handen lasara gokka wonno watte ko Batu gu hanta ngam fama heɓo waɗini woɓɓe nder gaɓe to Batu woni ɓe kokki jadimin Moussa Mamman Fama.
Agadez, il n'y a pas de problème de.
Do Agadez, Rafi Potal wala nder mum. Rafi ke jaran denagu wodi. Dum du no wawi heɓanede masala de ni gomnanti jaɓɓi kay. Anana wonɓe no gadda Rafi ke jaran denagu ɓe fu kante lay. Ɓiɓɓe leydi mbawta wadde ɗum.
Mais le citoyen lambda ne peut pas le faire.
Pour qu'il y ait paix, il faut.
Jonde jam, seede himɓe fu gaddi ballaga mu'en de ko heɓa tabita. Tindinoje gaɗe yaade e himɓeje ɓe paama ɗum on nafakka jonde jam de e hoore muɗum. Kasen du no wajibi himɓe nangodira fa waɗa hakkunde mum.
Car la paix est pour tout le monde.
Ah, j'ai compris juste que les
gens mi konimbe galana tanno kala do filla yopitere e bujjugol gineji drogo ko wala e lawol nonanna region ka hokkata leydi Niger ni fum de gomnanti ne dum woni no hokka nimbe do hunde fuyto dum wonno bonna berde nimbe wadi ko jiida nonato der golleji bondi gononni
les gens sont frustrés
nder nokku to himɓe peroyɓe ballete nder Agadez ni no waɗa kamɓe 2005 peroyɓe hawtade e gomɓe no tefa to jotte golle nokkure de woni ano nokkurde ni faddama ɗum ɗo hano ɗo balla ka HCR wonno waɗa ngam fama heɓɗo dow fi o waɗini hano Mahamat Nour goto nder golloɓe bureau o ni mo Agadez o fantini jadimin Anissé Karim no fi on latori ko faddi nokkure de
en raison donc des événements
alla e fitinaji ko waɗi nogay e joyi lewru men ɗum nder nokkure mballoɓe nden golleji ɗin paddama jonkay golloɓe HCR tan jarante ñamdu kamɓe ndiyam nonni amma ana ko natta filla Rafi cellal nimɓe feroyɓe ɓen ɓe jatana nder loctoroje sawro ade dina iri ko nen nu koɓe tawdano loctorore mabɓe ko tawa safareji fu no tawa nder mu ko nde wara nde fusa hande hunde fu wala nder mayre ɗum saabi ko golleji ɗin fu padda ginanda amma no woodi mballa arto faabade yonki gaditeɗo sana ɗum kay golleji ɗin fu paddama
des activités sont en standby
fi gonɗo no suuli himɓe kalkol ɓiɓɓe rewɓe noni nder gallunimay hawtade nder reedu leydi ɗin fi gonɗo no ummina hakkilloji saaroɓe sukaɓe ngam fama heɓo waɗi madancariya falmata goto nder hooreɓe konga fen noni e refi pa noni o wi no handi saaroɓe hano ɓiɓɓe rewɓe noni gatta hilnare sanne dow ko ƴewata tarbi aji ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe noni fuɗo fuɗɗuɓe no baaligo nonni ngam fama heɓo nani yewtere natune hakkunde makko e Hawwa Ousmane
C'est un problème de société.
Mina inrabe be enda edu hay ni min sanne lalugo bibbe rewbe enda ko na wad dum ko latin don na mawna sanne hono ni sarobe be enda ngalan kinni suka mu en wodde no han tawe saro anda suka mu kay mo no tokondira denno e latade jangino tindino inno mamio no wajibi nyimbe ngada tindi e pirtol ko yade suka be enda be paama no be ngadirto jonde mabbe tan bidde debbo yete ga duubi bali gaaku sey tokkite faawon ande mon yaada sabu don wonto joomu hetto sukaabe worbe worbe tum to don endan haani mabbe tindina faawol be paamake sukaabe worbe wana kambe haani ya to mu en koy sukaabe worbe ka en haani ngara faawur don yi'e faande dun haani saaro suka anda wakkati no wodi lati do biya debbo tilsi tawe wuro
donc c'est des pistes qu'il faut explorer
gollal janginol ni no woni no fotta e ko welira he berni no janginobe goni no gadane der jangirde ekol golle hirnyareji ko sukabe ekol be gonno gada fi gondo no buita darja mabbe der jonde himbe don doni har ko ce wata fi o wadini ano fama ka Mustafa Limam Tingiri o holli jadimin Mustafa Mamman Sani.
Une des principales raisons c'est
Ngonga majjum arana on woni jangino on no mursan darja mudum to fi gollal mun do wala no yehira no wodire wakati gon ano sarobe be ngoni tokkitita ko gollal jandengal gollal sarobe woni wadano watta lawol gollidol na ta chaka be juude mun tawa der fi jande yara yesono kadenda nautoraki fi internet gondo no beida jibondirde dum wakati gon deni sadorma on heba ama filla koreji wartanata der majjo denne dum wonno hada gollidide e labi ko jaadi dim sabe majjum saito janginobe be ngadana ekintinol sabu tati do nay mabbe on fu kabay ekintinede der lekoloji to jangete wurto janginodo
formation
ille kengani gollobe stade general seyni kunceni be nati der murtere ko paddol golle ko balde didi hano kenga e hande de nonni dun doni kalo do indi hano gollobe ni holli ko be galana satarama hakkune mabbe horejo nokkure den dun do do ko ce watan labi gon nonni ko o joddini dun der majjini rafi hokkube hakkeji mabbe on ko nandini nani fama ka Ali Mahamadu o fantini Karimu Hasumi Guruza.
Les agents sont en grève.
Golloɓe no tawa e murtere sabunde woni arande ko gattaɗo mawɗo fuɗɗi memude hakkeji amin misali hano ko darta filla nde batuji no waɗa no wodi ceede ko nimɓe kokkete to ɗum ɗo mawɗon yiɗi wartirde ɓolum kamɓe kolte golloɓe komin kokkete ɗum ɗo ndu no wodi ceede muɗum ko yoɓaka hitande muɓɓere e fa hande miɗen gare ƴeweede nder hitande sewotere ɗum ɗo ndu hitande ni min gaɗana ka ɗum murtere ko balɗe ɗiɗi min je illu altino min gadam hawrinde deni fi on hebanaka mosola min gadam murtere ko wala haddi dum heji mi wadi ko biden durwa yittude hakkeji am
ne determiner a defendre nos intérêts
non non illa alarba noga e jene lewru juinin yila ko kokkol safare ko hisa nyaw polio fuddama der wuro Kazawe département Ngouré dun doni yamiroje de mer on wadi o yatti dane yago e sarobe sukabe nonni do ko ce wata nyawgube burtina sukabe mabbe yasi nonni be kokki safare de dun do gambe kisa na wallaka non non do o hokki nafaka ana safare hisa nyaw polio nani famaka mer Mbokar Jibrilu o fantini Jadimin Ibrahim Manzu
yaw za hala badam
hande dun fuddan hokkugo safare ko hisa nyaw polio menen poda hakkiloji sarobe sukabe gambe pama sukabe membe minen gidi be kisa nyawgo gomnati e himbe ballobe gatti ce dudde gan hebugo safare den gan ibe andi sadarma gondo der nyawgo wadi be gadi niya hisinde sukabe nyawgo hune non ko wodi nafaka sanne denne sarobe kokka sembe fasuka e mabbe kokki safare den gan neddo tefa ko hisi nyaw no buri tefa safari nyawgo lokotroben no garam baade warde baade be kokkan sukabe safari be jaba safari dem be kokka hana huuno gon ko tidino gam be kisina sukabe nyawgunno
be kare su da wannan cutan.
Nono ni gada jura oni der gallu nyeme nduruwo fudama hakune nduruwo pepe lady Niger ebe lady Senegal noni. Dundu naina yokan nduruwo wagata hakune mape fotere non ndepe gata hakune lady Senegal e lady Niger sigila non. Kwa bie ni nduruwo mawdo mo lady Niger noni andato noni bie bala haruna noni. Kanko sigila o wakati kuoyano Senegal. Gamfama hebo wati jadimi sumana amadu yewtidi e bala haruna
abokina yegeyece ni
higam bi lady Senegal ngom kam gan city kan der lady mu en tonjimi no be cigi lorto durwoji mabbe den bimi mi wadan ire majjum der lady am be kokki kam durwobe mabbe waddude der Niger do wadi kono dumi durwobe meden Yakuba Adamu Zakiru Aibo Hassan e Isaka Isaka hande min pudata durwoji mawdi din hakkunde Niger e Senegal amma fadde majjum wadde durwobe Niger no ngadan durwoji jeegom jangore min jejito wadde irduro wotongom nyalande sakiti tonde den durwoji didi watte kebudo labi on hokke ujunaji hamre ndeko todo domu onto hokke ujunaji hamre to mabbe ton Senegal durwo woto no wayu hawrude jama are fum de bado Niger min ci o todum wadude e wattude cede gotel
ko kuma kazalamu basu
Non, yo termen pindino lil hande nimen kal tanani ndo ko ciewata ano adaagi noni adaagi dido ni demun der nokkuje gondo del leydi Niger biddo afu tarbi amun no sedi hebibbe gere noni gan ibe itte sengo be korsintaki dum wadi wakkati jugoni doire hejaybe dum do no tawadir fina tawaji leydi men Niger gam fama hebo wadi jadi min asumana shina o waddani min ano ko fantati ko fantinta ndo biddo afu
Elei lenyi kiyo lady Niger wakati godong atawa bida afo indirtake inde mudum. Nono dukona ni menda sukabe kebatani mbirdi lobbiri handi hapandi endan no hanir eno wodiri. Wodi du atawa njomu elei kwele jidi endang sana takis. Wope mape atawa no hena sengo madukona hoke mamira mudu njogodum yeru nare ube beto ngono kaldira duni en.
Demu ndeni bito debu rimi no senta sarope mon. Lungwata o wawuta indi inde yiko afo kan waddata suko on wada rafi oyre ganko orima o taway bandirawo fu o horsina kadu dun wadi hune fu ko jomun wadi sayu e kai ta chanemu biddo afo no
be mai iska ba
su nonnon be gala oyre amma be hande be kai ibe jodi sabi joni he oyre be rimirti dai demmu biddo afo da karen no gan saro e mun sentamu e gadantamu fu dun wadi ibe nandi non
to makko alu aye isa andu sanido fila jonde bibe adamabe o wi ngaldo gollal ba ko tawa e ngalati fina tawa e ada hun non ko bonnande suka afo yitude hakkeji mudu
l'éducation janda heba ekkintinoje lobbe hakke mawdo non mo suka fu rewata ardibe mum denne rafi hokkude suka o hakke dedum ko hela sembe ne akku makko sey gi a suka on henne sengu rimdaabe makko beto kan en chanete undu ko mettina berne makko non
c'est des sources de frustration
suka be afaabe be birindi gonno ganne dum yaadu yeso no wadda no wabe chadale san Elle est John de Mabendel Biba Adamabe. Alu Aye Isa.
Vous allez voir qui c'est.
Seyon Sukabe en de Mauna. Alamo Kowelti Gonfu y attaque et Jesse Mabbe. Bali Mabbe. Debenati Jama Areno Muji. Ibenandi. Kohaki Logi en Kuba. Benandita Fu. Erimdabe Mabbe. Kowadadu. Kulet e Fu Hemabbe. Kanwan Kope Kola Taki Hide. Illa Ibe Famdi. Sarobe Banabe. Undu He Bandung Waddan Tabe Saturnam. Derburna Mabbe Hande e Jang.
Au niveau de ces. Personne là.
Joye ande be kolli wiide ke o nesu handa fei nden suka be fu hanana afu on e kodda jofu wanne irin birdi gotiri wanne irin maral gotal hokke hakkeji mudun en yita hore mudun en wadane kulle ko hani wadnede fu tay burdirgol fu waday elay lanyidi en
woni min dannata habaruji min e fulfulde sa jabbito don habaruji e dangal hamsa kore ko usmana shina wadata yottintumo ngada habaruji dum pat ket no don anobato joda kale mo michel dj wadata tomo